Mina ito osi, osi vye sheni, yeah. Bring bang bang, Zambia, East Africa, yeah.
Watasema kila siku, paka watachoka.